manako te orokohanga o te māramatanga.
Ā, he nui ngā kōrero whakakore i te akawhai ora kua puta i te kāwanatanga me te aha. Kaore anō kia puta i a rātou he rautaki atu anō hei whakakī i tērā a puta nui mō te hauora Māori. A koe ako ngā kōrero i puta i a pau tangata. Anō reira hei whakawhānui ake i tēnei kaupapa, ngā mokawhiti atu ki a Rāhui Papa. Hea mana i pau tangata. Tēnā koe.
Tēnā koe.
Ngā mihi nui, Rāhui, hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā i o kupu ake, tēnā whakamohio mai te tū a pautangata a i tēnei tū a huatanga ara te whakakorenga o te akawhai ora.
He nui te awangawanga. He nui te awangawanga i te mea a ko te akawhai ora, kua puea mai rā i roto i ngā rīpoata a te traipunara o Waitangi i roto i ngā ata. Ka mutu, kua whakatahangia e tēnei kāwanatanga. Ka mutu, ko te awanganuanga nui, mehe mea ka whakamoia mai ko te akawhai ora, he haia nei e rautaki a te mana tū hau ora, a te whatu ora rani, ki te whakapoea i te hau ora Māori. Kaore tērā i te kitea, kaore he rautaki i te kitea i tēnei wāhanga i tēnei. Nō reira, ko te akiaki nui, haia ha te whakamoe i te tehi whare, mehe mea kaore anō i rite mai te tehi whare kia tū ki te wāhi e whakamarumaru e manaaki mai ai te hauora Māori.
Nāe, i a koe kōrero nei mō te māharahara mui, e pēhea nei ngā piropiro o te rangai hauora Māori.
Ko ia tēnei ko te pātai nui i te mea, ko etehi o ngā tāngata i kreme i roto i te Urgent Tribunal Hearing, ko tōna tikanga kei tēnei wiki kā rongo, ko etehi o ngā roto ngā hauora Māori. Nō reira ko te tohu tērā, kaore anō tēnei kāwanatanga kia tino kōrero ki ngā roto ngā hauora Māori, he hau rātou whakaro, he hanga rongo ā kei roto i a rātou, he ha te huarahi, pūreirei whakamatuatanga mo te hauora Māori. E ai ki tā te hunga e mahi nei ki tēnei kaupapa whakahirahira. Me te mea nei, ko ia tēnei ko te awangawanga nui, ko te whakatau a te tribunara kia whakarongo ake ki tēnei kaupapa i tēnei wiki. Engari, ko te kōrero no hei te rānei, ka whakauru atu ki te whare pāremata, e whakatai kore kore nei i te tāia o te traipunara tērā te koke whakamua.
Ai, ki o whakaro Rāhui, heaha te take ngātake rānei, kaore anō te kāwanatanga kia kōrero tahi ki te rangai hauora Māori.
I hia ratu, i puta tēnei kōrero, i mua atu o te pōtitanga, i muri mai o te pōtitanga, ka whakamoia ko te akawhai ora, i runga i te ahuatanga he kaupapa Māori ko ia tēnei. Nō rei, engari, kaore kei te titiro ki te āhuatanga o te whakahiato i te ora o ngā hapori Māori nei puta i te motu. Nō reira, ki tāku o kua hiahia whakakorekore i runga i te āhuatanga o te kaupapa Māori, engari, karekauana he rautaki kua whakaritea mai, hei whakakīnaki i te hauora o tātou whānau, o tātou hapū, o tātou ibi, o tātou hapuri.
Ai, nā runga i te mōhio kā kōkirihia tonuhia te whakamoetanga o te akawhaiora. Heaha te hua o tēnei mahi arā te whakakore i te akawhaiora mā te kāwanatanga ki o whakaro.
E whakaro atana, well, ko ia tēnei ki tāku ko te whakaro te kāwanatanga he petapeta moni. He petapeta moni kia kore ai e wāhi mai ai he wāhanga pūtea ki te iwi Māori me ona hamora. He ono, kaori tērā i te tika. Ka mutu, ka whakamoia mai ko te aka whai ora, me whai hauora tonu te Māori. Nō reira, ka reo te kite i te wāriu o tēnā tohetohe. Ki tāku, e hiahiana ki te whakamoe i te aka whai ora, i runga i te āhuatanga o te kakifero o ngā kōrero kua puta mai i mua i te pōti, i muri mai o te pōti, kia whakakorekore i ngā kaupapa Māori a tēnei kāwanatanga.
Ai, Ia koutou tā koutou whakahei te kōkirihanga o te whakakorenga o te akawhaiora, nō reira, a kiwhea i konei.
Ko ia tēnei, e aki ana kia huitahi te minita, e aki ana kia rongo tonu te minita i te māngai tonu o te hunga kei reira e mahi nei tēnei mahi. Me i kore ake, ko tērā whakarongotanga i ngā kōrero, e kore e tino mārama, he aha tā te hunga kei reira, kei ngā pāhara keke e mahi ana, ko te koia tērā ko te hiahia. Mō te mō whakamoe o te akawhaiora, koa o tiki e te toki a te kāwanatanga te whakakoi. Nō reira, he ahai anei te huarahi ko ke whakamua o te hauora Māori i roto o Aotearoa. Kei reira, kei te kōrero, kei ngā roherohenga te kōrero, kei ngā tāngata te kōrero, kei ngā ratonga te kōrero, ki te huihuitahi i ngā kōrero, ako nei pia ka kitea he rautaki e whakatutuki mai ai te wāhanga ki te hauora Māori. Mehe mea kāore ko ia ko te akawhaiora, he aha ia nei te kaupapa, he aha ia nei te huarahi ki te hauora Māori.
Ae, ki te kore rātou te kāwanatanga kāku e kōrero nei, e aro nei ki tā koutou e hiahia nā, he aha te huarahi ka whāia.
Ko whakatakotoria tēnei kaupapa ki te Traipunara, ko whakatakotoria tēnei kaupapa ki ngā kōti, ko whakatakotoria tēnei tūāhuatanga. Ka mutu ko ia tēnei ko te tohe, ko te whawhai, te mahi a te iwi Māori kia whakatutuki mai. Ana, anei te pire tiriti e tāwewe mai ana ki te kanohi, engari anei ke ko ngā mahi kai muri e hunahuna mai ana. Te whakakore kore i te tino rangatiratanga, i te mana motuhake, i te tiriti o Waitangi. Nō reira, he mānuka nuka nui ngi nei ki a tātou. Engari, e kore te Māori e takoto ki raro, ka tūtonu, ka tohe tonu, ka whawhai tonu.
Mā tēnā koe, hei whakatepe ake i a tāua kōrero rāhui, hei whakau anō hoki, kaha tā te pautanga tātu ki te kāwanatanga.
Ko ia tēnei ko te whakatakoto atu, ko a whakatakoto ke a te kōrero ki te aroaro o te minita, ko te hiahia aha koa ia te kaupapa e hiahia ana a te pautangata ki te whakaarake i nei kōrero. Puta noa i ngā kaupapa. Ka mutu ko te hiahia ke whakatakoto tonu atu ki te aroaro, ki te kanohi tonu o te minita me ngā minita o te krauna o tēnei kāwanatanga. Ka mutu a ko ia tēnei ko te kimiena i ngetehi huarahi. Nā te mea, kua takoto ke ki te Traipunara, kua takoto ke ki te kōti. A kua nei pia he porotehi, a kua nei pia he aha engari ko te koke whakamua ki te taha o ngā whānau, o ngā hapū, o ngā iwi, o ngā hapori, a ko ia tērā te mahi nui.
Kua pau ki a tāua te wā e rāhu e mihi ana mō ui whakawātea i a koe anō kia kōrero ki a mātou i tēnei rangi no mātou te whiwhi. Hea mana o pautangata rāhui papa. Tēnā koe.
Tēnā hoki koe, tēnā kutu.